Bwesilanga
Tia maia kunyumba kwanga yawa Zintu zikavura simandita wanye
Sendela bafupi wachikondo wango ndwandikire Nufumba tisitema wako momwa kwila magwangwa makuru wako Zako zikopo sapetire Uyangani tite mwanga masomu Yako milomo saipotose Iza mwantuntu ndimosa kampula Zaine umadziwa na kupedulila sina kupyatilire Zoti kwathu siko kubuka kudya kwathu nkolingiza koma chomwe ndikwanitsa kukuninkha ine zindi somwe ndili nazo kulimbika kwanga siku siyana ndi nkhafi yopulumutsa bwaro padokola mafunde bwesilanga tachokera kucha nkutali nambi takumbuka lija tsiku ndinka kufusira yako nkhope wela ungana mwali kuteso timasambo kupulula kumanja kumaseweretsa ndiye ndinayendera kuti ndiwine wako mtima pena ngati ndisileke kumeni Koma malemba ane napa atsolimbika lelona zinateka chakudya tikudya limodzi pakama pokuna pathu pamodzi nkunyadilana kosalekana kumbali tikuyenda anga isoso thothola mapiko bwesilanga zose ndichabe dziwa banja siphada kaya jingo janga usapusitsike ndi anzako ocheza nawo zako zokonda iwo sanga zikonde iwo amakuteta atakhala pakhonde akakuona mombela manja anga kuimbira kule wachintali Dziwa yathu mbiri singabzole mudzi umodzi ndipo sakwemphai iwo kunalibe pamene tinkakumana samala kulinga pamawa kudzanongonesa bondo utataya munthu wina yemwe wako ntima ukhumba anzako atakuswera ntima monga achitira mazira kapulumuka mmanja udzagwira manja kunkhongo zako mzeru zitakuthera ena wasambira padziwera umbera nthawi yaitali amakuonetsa mano koma kumbala akuipidwa nawe dziwa takwela ndi ngalawa yachikondi Samala ingaka kutai madzi kundisiya chikondi chindekha ndekha. Ena wamaipidwa nafe monga unabala la wamisala. Bwesilanga. Ngati pali ntelo wabanja chikondi ndicho chokhathamira. Kwa mphambe ndiko kotula zako nkhawa. Poti iye ndiye nkhosi wabanja lathuli. Sitingayende mofewa mokhamokha. Uli nazo zake zotsamwitsa moyowu. Zikavuta nkumavetsa ntima nkumadekha. Bwesilanga. Usalolere oyipa jabulo sitimpatse mpata. Kutalo welele chatu chikondi chansu zichi. Wakwatibwa kwa mpezi sawo pakunganima. Chikondi nchimene chipatsa. Osati kupempha. Kapena kulanda ayi. Samala nao makonoa. Ndi wakufulalitsa anthu mabanja. Kutu ndi nasu wakutsina. Imva izi bwesilanga.